ka puta noe he o ngā kōrero, whakautu, kore take noe, harakau e hohonu tanga, harakau e pono, harakau e tika, tika, e mohe o katoana rātau, a rātau kōrero muātu, te kautetanga o ngā pōti, taitake te wāhana, taumai te wāhanga pōti, e wāti nei, mātakitaki nei tātou, e leleke, ono ke hau, ha, a ko wale wale hakare ne ngā koke nei, ngā kai kōrero nei, a rātau kōrero ki ngā, ngā wiki kimo, harakau ngā marama ngā tau e nali ngā wiki.